Bona tena sina thamani, tompata mwema kama mi. Kwa swaga zangu tena tamani, inaonekana na kupo kila time. Minumbo, 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 kila time. Unandoka, waondoka, ina no. Sina time, sina wa, sina swaga, wanna go. Not your time, minu mshamba. Nasisitiza usiende, kila time mimi na wewe. I just wanna get back na mimi, na kumbuka ulifurahi na mimi. Yeah, I want you even more, na squeeze it silly no. Na kwaza baby girl, ooh, ooh. I gave you lemonade, na nguza Givenchy. I made you lemon queen. Bona tena sina thamani, utompata mwema kama mi. Kwa swaga zangu tena tamani, inaonekana na kubwa kila time. Minubwa, 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 kila time. Unandoka, waondoka, ina no. Sina time, sina wa, sina swaga, wanna go. Not your time, minu mshamba, wanna. Na 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 Chanel, Vinci, Fendi, Celine, Hermes, Parking, Adidas. Bona tena sina thamani, sina thamani. Tompata mwema kama mimi. Kwa swaga zangu tena tamani, inaonekana na kubwa kila time. Minubwa, 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 kila time. Unandoka, waondoka, ina no. Sina time, sina wa, sina swaga, wanna go. Wajutai, minu mshamba, minu mshamba.